kwanza. Unapontazama tu mwenzako nishazimia. Shandu, 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 mtoto shandu, jamani shandu, 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 mtoto shandu, jamani shandu, 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 mtoto shandu, shandu, shandu. Mwenye macho mazuri, unajua kucheza vizuri, wanichanganya roho yangu mpaka na mwili unalegea, jamani shandu, shandu. Hapo sasa shandu, unaponigemeza ukutani mwenzako mie. Uo mchezo wa ukutani mchezo, uo mchezo wa ukutani mchezo, nalegea. Uo mchezo wa ukutani mchezo, uo mchezo wa ukutani mchezo, nalegea we. Uo mchezo wa ukutani mchezo, nalegea. Hapa kila mtu awe na wake, kila mtu awe na wake, mwingine huku, mwingine upande huu, au wasemaje kina dada?
Haya, 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 haya,
haya, chutama, chutu, achutama, ale chutama, chutama, chutama.
Haya, 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 haya,
kisha simama, simama, kisha simama, simama.
Haya, 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 haya,
nikonyeze ningate vidole vyangu nisikie raha mama.
Haya, 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 haya,
nina mwiko nikupe upakue unionteshe ya konyama, ya konyama.